Mwamaudi na manala ngo kusun suraba izi ya bagenda okusoma Monsekendwe kusuvira sabite ja Aba mkubana abali kovulemu Aba tudebi gezo kumutendira uwecho msambu Wanja gide government ya bakwati dekowe bawe vijetago Bongere nekubudenga bakole bibuzo Na boba tukirize biloto vyabwe Dung Davis Joel Nagano ya gatusakide
Omukago ogutaba abaana abaliko obulemu abawangala n'obulemu obw'enkizi ezitatuuka ogwa Spina Bifida na Hydrocephalus Association baagala gavumenti oyita ministry